Blog Talk Radio.
Barakoze cyane abo muri orchestre Muhabura bati bonane umwaka muhire, bati twishime twese kubera umwaka muhire, tubifurije umwaka muhire bonane, ntukigunge mugenzi ngwino ngwino twishimane. Tadishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9:04 isaha i Washington DC, tukagira saa 3:04 isaha i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati. tukagira na saa mbiri z'ijoro I London mu Bwongereza saa yine z'ijoro n'iminota ine aho hose ni iminota ine isaha y'I Kigali wacu uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 31 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2018 umwaka mushya muhirero w'ibihumbi 2019 ku bakunzi ba Radio Ishakwe ku barwanashyaka b'Ishakwe Rwanda Freedom Movement ku banyarwanda bose no ku baturanyi bacu ubu rero twabateguriye uno munsi ikiganiro ubundi twita utundi tundi tukaba tukibateguriye kuri uno munsi usoza umwaka w'ibihumbi 2018 mu mwuka wa ntego yacu idahinduka gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ubugwari muri kino kigani muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa wacu nako mu byukuri n'uwo dusanzwe tugifatanya ahubwo iryo zina sinzi impamvu ataranyiyama ngo ndimuvanyeho mvuge ko dufatanyije iki kiganiro buri gihe no kugitegura ni Jonathan Musonera nta wundi ni Jonathan Musonera akaba ari mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba kandi ari n'umunyamabanga mukuru wungirije reka ndebe ko mikoro ifunguye Jonathan ndakuruza ubundi ariko mikoro yo ntiyari ifunguye ndayigufunguye ubu irafunguye Jonathan waba uriho nyumva nawe neza kugira ngo ufate ijambo usuze abatwumva unabifurize umwaka mushya muhire
ndakumva neza Joseph uranyumva nawe
ndakumva neza Jonathan
urakoze cyane Joseph reka mbanze ngusuhuze wowe n'umuryango wawe kandi mbasuhuze mbifuriza kurangiza uyu mwaka mu masaha make yadusigaje mukawurangiza neza mugatangira ukurikiyeho 2019 mu mahoro n'imigisha iva ku Mana
twese hamwe
kandi nkaba nanone nsuhuje abakunzi bacu nabo mbifuriza kurangiza uyu mwaka mu mahoro no kwinjira mutaha mu mahoro kandi bafashijwe n'imigisha y'Imana nibaze rero dufatanye muri iki kiganiro kandi dufatanye no gusoza uyu mwaka no mu gushima Imana yaturinze mu ngorane nyinshi twahuye nazo amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro murakoze
urakoze cyane Jonathan urakoze nange nubwo nabivuze muri aka kanya ariko burya no kwifuriza umuntu ibyiza biryoha bisuyemo nongere nkwifurize umwaka mushya muhire wowe n'abawe bose abukunda bose ariko n'abatagukunda kuko twe turi abakirisitu nabo tugomba kubifuriza umwaka mushya muhire Jonathan rero uriho uranyumva neza
ndakumva rwose Joseph
urakoze cyane ubushize ntabwo yari kera duherukana rwose kuwa mbere ushize tariki ya 24 z'ukunguku turimo ku kwezi nyine guheza uyu mwaka w'ibihumbi 2018 tukaba twaraganirije abakunzi ba radio yacu ikintu gikomeye cyane kijyanye no gukurikiranwa kw'abaregwa ihanurwa ry'indege ya Habyarimana barangiye mu by'ukuri bahawe kado mu kintu cyasinywe nako mu rwandiko rwasinywe n'abajuji b'abafaransa ku itariki ya 21 za kuno kwezi ariko bikaba byarasakaye cyane ku itariki ya 24 kado kubicanyi kado ku bahanuye iriya ndege ya Habyarimana bityo bagatangiza bagatuma mbese ubwicanyi MNDCD yahoraga iririmba ko izabukora haramutse hari igikomye cyane cyane ngo intambara yeguye yongeye gutangira nyine bayikura nyine baravuga bati reka tubikore MNDCD nyine itangira yica abantu dufata ubutegetsi barabikoze rero ubufaransa bwari bwaragerageje kubakurikirana guhera mu mwaka w'1998 byari ibintu by'ibibazo byinshi cyane, habamo gufunga nyine abahanuye iyo ndege ari ba Kagame nyine batangira bari kunguza ba bafunga za ambasade, bafunga umubano n'u Bufaransa, binyura mu bintu byinshi cyane kugeza noneho ejo bundi kubera inyungu za politiki. Nk'uko twagiye tubisesengura bavuze bati nta bimenyetso bihari bihagije. Ibyo iyo nkuru rero yababaje benshi, ariko nyine nk'uko nabivuze ni kado ya Noheli kuri Kagame. Gusa rero ntabwo ari kado ya Noheli kuri Kagame gusa, ni no ku Remere Ndesedere na kuri FPRDMA Kayumba, kuko nawe yari mu baregwa, niwe wari uwa kabiri mu bahanuye iyo ndege no mu bindi byaha birimo jenoside byibasiye abanyarwanda ndetse n'abanyekongo. Twebwe rero tukimara gusoma iyo nkuru bivuye muri za tweet za Dr. Richard Sezibera, minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga, avuga nyine ku yishimira iyo nkuru mbi kuri twebwe, iyo nkuru mbi ku bakunda ubutabera, yishimira nyine ko FPRDMA Kagame ngo ihanagweho icyaha, nako ngo batazayikurikirana. Twe twarabyamaganye binyura kuri perezida wacu Dr. Theogene Rudasingwa, arayamagana yandika ibaruwa ikomeye, ibaruwa yanyuze mu binyamakuru byinshi cyane harimo ikintu gitangazamakuru cyacu. Mbere ko iyo nkuru mbi, nk'uko bisanzwe twanarebeye hamwe izindi nkuru zavuzwe cyane mu cyumweru cyari cyabanjije uwo munsi nyine tuherukanirao icyo kiganiro ku itariki ya 24, twatangiye kandi dusoma ubutumwa bwo kwifuriza Noheli nziza abakunzi ba radiyo Ishakwe ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abaturanyi abumva ikinyarwanda bose. Ijambo rigufi rya perezida wacu Dr. Theogene Rudasingwa twabasomeye. Twarongeye kandi dusesengura ibibazo byugarije abashigajwe inyuma n'amateka muri MNDCD zinyuranye no muri FPRDMA Kayumba. Kubashigajwe inyuma n'amateka muri MNDCD twibanze cyane cyane kuri FDL, uzi ko MNDCD ziri kwinshi, twibanze icyo gihe kuri FDL. Tuvuga ku ngorane zikomeye kandi zidatunguranye nako ingorane zikomeje yo MNDCD version FDL ikomeje guhura nazo. Twibanda ku itabwa muri yombi rya babiri mu bayikuriye, umuvugizi wayo bita Raforge Bazeye ndetse n'ushinzwe iperereza. Naho kubashigajwe inyuma n'amateka muri FPRDMA Kayumba, twatangaje ukuntu bibagiwe ko ihuriro nyarwanda ari ndetse twashinze byujuje imyaka umunani. Barabyibagirwa yo, dore ko no mu munsi ryujuje imyaka hari kwa gatatu mu kiganiro cya hari mu kiganiro cya Jean Paul Turayishimye. Uwo munsi wundi yagombaga kwishimira ko RNC twayishinganye nubwo bwose bayigeze agatobero, ariko rero yarabyibagiye rwose, yigira mu bindi. Nuko kuri iyo radiyo nayo twashinze itahuka bajya mu bindi bintu bidaba bifite aho bihuriye na politiki, usanga nyine ari politiki mu rwego rwo hasi, aho nyine usanga no kuri iyo radiyo ibintu byo mu rwego byo hasi byo kubeshya, no kuri iyo radiyo ubwayo bajya banabeshya ngo yashinzwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2012, nabyo barabibeshya iby'iyo tariki, bajya bibeshya tukabibibutsa, ariko reka tunabibutse yo kuzanongera kubeshya ko kuri ku itariki ya 29 Gashyantare 2012, kuko yashinzwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2012, niwongera kubeshya naho ngaho tuzabishyiza, kuko dushiri ku bute rwose. Twaganiriye ku muryango East African Community twibaza tutese nta waba ugeze mu marembera, abantu benshi barabibona uko, ariko byari ngombwa kugira ngo tubisesengure kandi twizere yuko wenda twibeshya, kuko bigaragara ko rwose biraca amarenga. twavuze n'ibindi n'ibindi. Reka rero kubera ko tudafite umwanya munini tujye ku nkuru z'uno munsi. Kuri uno munsi usoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, tugiye gutangira nanone nk'uko twabikoze ubushize, dusoma ubutumwa bwo kwifuriza ubushize kugara ubutumwa bwo kwifuriza abakunzi bacu Noheli nziza n'abandi Banyarwanda bose. Uno munsi rero muri kino kiganiro n'utundi, kuri uno munsi usoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, naho turatangira dusoma ubutumwa bwa perezida w'ishyaka ryacu Dr. Tejuno Dasingwa yagejeje ku bakunzi b'ishyaka ryacu no ku Banyarwanda ndetse no ku banyamahanga bumva runo rurimi rwacu. Ubutumwa nyine bubifuriza mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Nurangiza rero kubisoma Jonathan usanga kuko ni wowe uri busome ubwo butumwa, turareba byihuta cyane amakuru avugwa muri kino gihe, tuze no kugera ku nkuru nyamukuru. Ijambo ni ryawe, wabanza ugasoma ubwo butumwa.
Urakoze nanone muvandimwe Joseph. Reka tubagezeho ibitangazo perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement yagejeje ku Banyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda. Umwaka mushya muhire wa 2019, ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ririfuriza Abanyarwanda umwaka mushya muhire wa 2019. Banyarwanda, umwaka wa 2018 uratashye, ejo tuzatangira uwa 2019. Abanyarwanda benshi bawurangirije mu gahinda, ishavu no kwiheba. Kenshi abantu batekereza batyo mu bihe by'intambara yeruye, by'ibyorezo bihekura, by'amapfa, by'ibiza bitungurana cyangwa by'inzara nka za Rukungugu, Ruyaga, Rwakabaga, Rumanura, Rwakayihura, Ruzagayura, Rureshyeshya n'izindi. Ibi bibazo bizarangira ryari? Ese uyu mwaka uje wa 2019 dufite ingamba ki zo kugarurira abaturage ihumure? Ikigaragara cyo ni uko ubutegetsi bwa Paul Kagame bushishikajwe gusa n'ishusho yabwo no kwamamara mu mahanga kurusha kuzamura umuturage wo hasi wugarijwe n'inzitizi z'urusobe. Henshi hirya no hino abantu bariho barasoza umwaka batekanye mu bihugu byabo. Mu gihugu cyacu abantu barabara ubukeye, bugarijwe n'ubutegetsi bw'igitugu. Umutekano muke uterwa n'inzego z'ubutasi za leta, ivanguramoko, itotezwa, ubukene, amategeko akandamiza abaturage, kubura ubwisanzure bwo kwidegembya no kugaya ibitagenda, akarengane n'ubwikanyize ku by'igihugu, byaba ubukungu, ubutegetsi, uburezi, ubuvuzi, ubutabera n'imibereho y'abaturage. Iby'igihugu biri mu maboko y'agatsiko kabibohoje ku buryo benshi babaye nk'iminyago idafite ijambo iwabo. Abanyarwanda bamwe baheze ishyanga mu gihe hari abandi babuze aho banyura ngo bahunge. Ntibikwiye ko abaturage bakomeza kubaho mu ntugunda, imbishya, ubwikanyize, igitugu, ivangura n'itotezwa. Kubirwanya bisaba ingufu za buri wese uba wiyemeje kwitanga kugira ngo ahazaza ejo bazagire igihugu kizima gitemba amahoro arambye, bisaba guharanira uburenganzira bwo kuvuga, ubwo gukora politike mu gihugu, ubwo kwamamaza imishinga ya politike yazahura igihugu cyacu ntigikomeze kuba ingaruzwa muheto y'udutsiko. Kuva ku ngoma ya cyami na za Repubulika uko zagiye zisimburana kugeza ubu, imisonga y'Abanyarwanda batotezwaga, bahezwaga cyangwa banenwaga ntiyabuzaga abandi gusinzira no kudamarara. Ntibikwiye gukomeza gutyo. Niyo mpamvu duhamagarira abantu bose biyemeje gukora politiki, guharanira ukuri kutavangura, kandi bakagaragaza imishinga yubaka igihugu buri wese yibonamo. Muri uyu mwaka wa 2018 hari zimwe mu mfungwa za politike zaburiwe irengero, izindi ziva muri gereza ifunze ziradohorerwa nubwo zikimeze nk'izifungiye mu ngo. Inyinshi ziracyari mu munyururu zizira ibitekerezo bya politike. Mu bubanyi n'amahanga naho ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo burebwe neza n'ibihangange bya mpatsibihugu, bwakuyemo inyungu nyinshi zikomeye kuko bimwe mu bikomerezwa byo ku isi byasuye u Rwanda, igihugu gikomeza kwirundaho imyenda mvamahanga, ndetse ubutegetsi bwa Paul Kagame bubona icyuho cyo kuzimya amadosiye yari abubangamiye ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane nk'iperereza ry'Ubufaransa ku ihanurwa ry'indege ryo kuwa gatandatu mata 1994 ryahitanye abaperezida b'u Rwanda n'u Burundi, kandi rikaba na cya gishashi cyakongeje inkongi ya jenoside yibasiye Abatutsi n'itsembatsemba ry'Abahutu. Akimuhanakazi imvura ihise, ubutabera ku marorerwa ndengakamere yabaye mu Rwanda nitwe tuzabuharanira s'abanyamahanga. Umubano mubi hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere nawo ukomeje gutera ubwoba abaturage bafite impungenge z'intambara itutumba. Ubutegetsi bwa Paul Kagame burakataje mu gushotorana n'abaturanyi, cyane cyane u Burundi na Uganda. Politiki y'ubushotoranyi iteka irangirira mu ntambara. Kuba twinjiye mu mwaka mushya sibyo byonyine bizahindura ibintu mu gihugu no mu karere. Bizahindurwa n'abantu n'ibitekerezo bazagaragaza byatuma imbaga isonzeye amahoro arambye ibyibonamo, bityo ikabiharanira. Uko biri kose ni igihe cyiza cyo gusubiza amaso inyuma tugakura amasomo mu byahise n'ibiriho ubu, tugaharanira ejo hazaza heza. Uyu mwaka uzatubere umwaka w'ibisubizo birambye ku bibazo by'igihugu cyacu n'akarere. Muzagire umwaka mwiza w'uburumbuke n'amahoro. Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement.
Ndagushimiye cyane Musonera, nshimiye Dr. Theogene, mu perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuri ubwo butumwa bukomeye cyane mu by'ukuri bukubiyemo n'amakuru anyuranye twari twateguye nko kuvuga ku kagambane Macron yakoreye abanyarwanda ndetse tutibagiwe n'abarundi kuko batakarijemo bikomeye akagambane rero Dr. Théogène Ongo yamaganye mu ibaruwa yasohoye ku wa gatandatu tariki ya 29 Ukuboza 2018 ibaruwa nayo twaganiriye kuri ino radio yacu ishakwe ndetse no mu bindi bitangazamakuru benshi bakaba barabashije gukurikira ibikubiyemo ku kibazo cy'u Burundi yo na Perezida Nkurunziza nabyo yabivuze rwose muri ubwo butumwa yabivuze Perezida Pierre Nkurunziza nakongera ko yongeye nanone kwandikira Perezida Museveni asaba ko umuryango w'ibihugu bigize akarere bo muri Afrika y'Iburasirazuba akarere ko muri Afrika y'Iburasirazuba ko uwo muryango wakoresha inama yihariye yo kwiga ku rugomo rw'u Rwanda niko bavuga abarundi ariko twebwe mu mvugo yacu twavuga ko tuti ku rugomo rwa FPDM Kagame kubera ko twebwe nk'abanyarwanda twamagana cyane urwo rugomo rukorerwa bene wacu barundi inkuru yindi umuntu yavuga irivugwa muri kino gihe muri kino cyumweru turangije ndetse no mu ntangiriro za kino dutangiye ni amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora mu by'ukuri utamenya niba azashyira icyo gihugu mu nzira y'amahoro n'uburumbuke cyangwa se niba umuterimuko w'icyo gihugu ukomeje ubwoba rero muri benshi bakunze icyo gihugu bakunze n'amahoro muri kariya karere ariko hakabamo navuga bati twizere nubwo bwose ubona ibintu bya violence ibintu bishobora kumena amaraso bica amarenga amakuru nasomye mukanya rwose nubavugaga yuko ngo bamaze cyane cyane wenda Kinshasa bamaze ngo kubarura amajwi arenga icya gatatu umukandida wo muri opposition Fayulu avuga ko ngo rwose ngo yize neza cyane insinzi ngo ari imbere naho Ramazan Shadari nyine washyizweho na Kabila ngo azamusimbure akavuga we ngo rwose ngo arakurikira ibintu ngo yumva nawe afite icyizere dukomeze rero tubihanga amaso tuzabiganiraho tuzabisesengura ariko hari ibica amarenga bibi cyane nk'uko tutahomye kubisesengura mu kurangiza wenda ibitacyo tutayibutindeho reka tugire inama bagenzi bacu aho kugira ngo bavuge kuri ya ndege ku kibazo kiriya ndege nyirabayazana indege yakoze amahano kabone nubwo iyo ndege ihandurwa ryayo ritasobanura gato y'ukuntu MNDCD yiraye mu Batutsi badafite abahuriye nabyo ikirara mu Bahutu ibaziza kutumvikana na MNDCD mu rwego rwa politiki ikarimbagura bityo igatuma MNDCD na ko FPDM ifata ubutegetsi bitayigoye ndetse na kino gihe ikaba ikomeje gukoresha genocide n'ubundi bwicanyi ikabasha no kwibagiza ubwicanyi ubwayo yakoze ibyo byose rero ibyo bibazo bikomeye byagombye kuganirwaho n'umuntu wese ubwo ko ari umunyapolitike twabonye ko kuri radio twashinze ku itariki ya 27 z'ukwa kabiri 2012 ntabwo ari ku itariki ya 29 nk'uko bakunze kwibeshya kuri iyo radio yacu itaruka twashinze bo bigire mu by'ubukwe bwa Ange Ingabire Kagame ngo n'umusore nyine bagiye kuzarushingana waje kumusaba ababyeyi umuryango we birumvikana baje kumusaba ngo no kumukwa ejo bundi ku itariki ndumva ya 28 hari ibiganiro byose niho byari binambere n'uwo munsi utaragera babonye invitation bo bagenzi bacu twashinganye n'iyo radio nubwo bayitwibye tukayihorera tukajya kwikora indi bari mu bintu ngo invitation ngo bibagiye ku ngo bibagiye ngo gushyiraho umuryango wa Musanzire ngo bamusanzire nako bise bamusanzire nako wa bamwana wa Kagame ngo yishyizeho wenyine ngo ntiyashyiraho ngo bamwana we Cyril Mbenge y'ingoma bajya mu bintu birebe cyane muri ibyo bintu bati bati nyuma nyine iryo saba ryabaye ngo Kagame ngo yari yijimye ngo azinze umunya ibyo bintu byose rwose twakomeje kuba Jonathan nagiraga rwose mu magambo make yajyane twakomeje kubabwira yuko ibyo bintu byo mu muryango w'abana ba Kagame ngo abo atashobora kuba atarabyaye cyangwa se yakoresheje ubukwe ngo kuba yazinze umunya ko atari yo politiki kuyo atari yo politiki ya gatoya rwose ahubwo ko ari ukujijisha Abanyarwanda kuko hari icyo kibazo gikomeye cyane cy'indege no kuba FPRDMI Kagame ariko na FPRDMI Kayumba barabonye iriya kado ya Noheli. Ibyo nibyo tugomba kuganira n'ingaruka z'ihanurwa ry'indege ndetse n'ukuntu ku kuri kwihanurwa ry'indege kabone n'ubwo habaye mwako kagambane ka Macron tugomba twebwe gushikama tugakora ku buryo uko kuri kuzamenyekana n'ubwo tukuzi kukajya hagaragara kandi ababikoze bakabibazwa. Jonathan kwirwa umuntu avuga ngo kuri invitation ngo ntabwo hariho ngo izina ry'umuryango uje gusaba ubundi sinzi niwo muco aho bawuvana kuko ubundi reception yabaje y'umukobwa waje gusaba ikorwa n'umuryango w'umukobwa ntabwo ari reception isangiwe abaje gusaba nyine ahubwo kuko baba bataranumuha n'umugeni sinangombwa yo kuvuga ngo abana bashimanye bataramushima kuko bamushima muri uko gusaba niho Jonathan ibyo umucunzi kubizi neza ariko
urakoze umuvandimwe Joseph da mu by'ukuri kigaragara nuko aba bagenzi bacu basa nkaho babuze icyo kuvuga cyangwa se ikinyoma baragihetse kigeze aho batakibasha kugiheka niyo mpamvu ubona muyo binjiye mu biganiro bajya muri ibyo by'umukobwa usabwa ukibaza ngo ese gusabwa k'umukobwa ikibazo kirimo ni ikihe yaba ari uwa Kagame yaba ari n'uwundi muntu ibyo ni ibisanzwe gushyingiza cyangwa se gusabisha umukobwa mu muryango ni ibintu bisanzwe ukibaza igituma rero babijyaho kubikritika ukibaza n'icyo banabishakamo cyane cyane ko baba bananiwe kuvuga ku bibazo bikomeye cyane bikomereye Abanyarwanda nk'uko wari umaze kubisobanura tumaze igihe dufite ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'ibibazo Ubufaransa bwiyeguriye guhemukira Abanyarwanda bukimika Kagame n'ubwicanyi bwe n'abo babufatanije nka kiriya kibazo cyo guhagarika burundu dosiye y'indege urubanza rw'iyi dosiye y'indege yari itwaye abakuru babiri b'ibihugu Perezida Habyarimana na Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi nabo bari kumwe mu ndege ndetse n'abari n'abadereva b'iyo ndege b'Abafaransa bakananirwa kuvuga kuri iki kintu kibabaje ndetse n'izindi dosiye zimaze iminsi hari ibi bibazo byari hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibibazo biri hagati y'inzandiko inkuru nziza yandikiye Museveni yaramusubiza n'u rwandiko Teogene yasubije ibyo byose ntago bashobora kubivugaho kubera iki kubera mu by'ukuri umusaraba wa FPRDMI Kayumba wahetse n'uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye kucyitwa P5 aha niho ubona bajya rero kugira ngo radio igume ikore bagomba kugira ibyo bavuga wakwibaza ute se birafasha iki Abanyarwanda ese birubaka iki cyangwa se ni nukuhe kuri muri ibyo baba batangaza ugasanga rero nukuyobya uburari kugira ngo mbega ngo radio igume ikore ariko ikora ubusa ushakisha ikintu itangariza Abanyarwanda ukakibura ushakisha ikintu iyo poza kuri Kagame ukakibura mu byukuri icyo nagusubiza nuko hari ibibazo bikomeye cyane cyane bikomeye kuko bahetse umwicanyi nka Kagame basangiye ubwicanyi urabona kuba guheka Kayumba ni nko guheka Kagame no guheka umusaraba wabicanyi ku buryo bigera naho bazi neza ko Kayumba niwe wahawe itegeko ryo kurasa indege yari twaye Perezida Habyarimana Kayumba niwe wari ushinzwe DMI iperereza ryakoza wiyi indege izarasirwa nuko izaraswa niyo yagejeje ama mizayiro zizarasa iyo ndege aho zigomba kugera n'uburyo zizakoreshwa ibyo byose biri mu maboko ya Kayumba cyara yose Kagame niwe yayihaye ni nawe bayikoranye daher n'abakabarebe n'abandi bagenzi babo ariko ntabwo bashobora gutinyuka kubivuga kubera ko bamuhetse muri cya kindi bita P5 ntabwo bashobora kuvuga iby'uwo musaraba abanyarwanda bahetse iby'iyo nzira y'umusaraba banyuzemo iby'impfu zakurikiyeho ari genocide yakorewe abatutsi ari ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu ari na genocide yabibasiye ukibaza ngo ni ese niki bahagazeho niki mu by'ukuri bashobora kumarira abanyarwanda nk'uko bavuga ko bari muri opposition ariko bagatinya kuvuga ibibazo bikomeye kubera ko bahetse umuntu wagize uruhare rukomeye muri ubwo bwicanyi no mu ihanurwa ry'indege. Joseph wakomeza
urakoze cyane Jonathan rwose aho ngaho ndumva ubimbuye ibintu neza abamutsi ko nabamutsi reka mbenze imizi wawe gatoya koko Jonathan nashatse kuzimya ahubwo nzimya iwanjye ku buryo ibyo nimbuze mu kanya nyine nta wabyumvise noneho ngo ibintu mbishyize mu buryo abamutsi ba FPDMI Kayumba baratakishwa nuko twashoboye gusobanurira abanyarwanda imiterere n'ubugome imiterere ya FPDMI n'ubugome bwayo mu rwego rw'ibyo dusanzwe dukora kuko intego yacu ari yayindi gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'umugwari abo bamutsi rero ku isonga ry'abamutsi hari abakunze kuza cyane ni Jean Paul Turayishimye Escort wa Kayumba ndetse na Ali Abdul Karim utaraba escort ariko ukora nka escort nka escort rwose ne wagira ngo yanyuze muri izo nzira reka Jonathan rero tubanze twumve ibyo escort Jean Paul Turayishimye yavuze ku itariki ya 28 z'ukwa 12 2018 nuko bakwashize iminsi 3 gusa hari ejo bundi buriya kuwa gatanu ku itariki ya 28 kumva ukuntu rwose yaboroze rwose ngo abantu basigaye ngo barumvise neza ibya DMI dusobanura bakabatumva ibinyoma bya FPDMI Kayumba reka tubyumve tumva haboroga
iki kintu cya DMI navuze ngarukaho abantu benshi bashobora no gutuma n'abagatabaje cyangwa se n'abagiye gukora intervention batamenye naho bashakira abantu bose baravuga ngo DMI ya Kagame washimuswe DMI ya Kagame mu byukuri ubwo ni bugiye kugenda uri muri societe civile cyangwa se uri mu muryango bakoze ati ndi washimuswe umuntu ati ni DMI ubu ufunze izindi nzira biraruta ko wajya gukoresha inzego z'umutekano ndabizi impamvu mubivuga akenshi mubikura mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa kuri za YouTube aho ziriya ngoma zangarambe musonera ndetse na Rudasingwa bavuga ngo DMI FPR bigatuma bayobyubura ari kandi mu by'ukuri bo bazi mu by'uko imikorere y'iriya leta hari inzego zitandukanye zishimuta abantu mu Rwanda hari DMI ntabwo mvuga ko bidashoboka. Abatazi DMI cyaricyo bisobanura mu magambo maremare ko ari Department of Military Intelligence. Iyo ubusanzwe yakagombye kuba ikora intelligence yo mu gisirikare nta handi. Yewe n'ibindi ikubitanye nabyo ku ruhande ibihe inzego zibishinzwe, ariko ubundi ntabwo ariyo ikora ibintu byo gushimuta abaturage akenshi. Uretse gusa ko igihe yari handa leadership ya Jacques Nziza byo koko nibyo nayo yakoraga cyane, ariko ntiyabikoraga yonyine. Hari abitwaga hariya kwa Gacinya nabo barashimutaga, police ifite za specials zishimuta, civil intelligence ikuriwe na Joseph Nzamwita, Brigade Nzamwita nayo cyangwa General Major Rugungugu ifite inzego zishimuta, Republican Guard irashimuta. Niba ushimutse umuntu wawe umubuze tuzajye kuvuga ngo DMI. Icyo gihe umuntu najya kukushakira akagushakira muri za DMI, azajya za Kami, ajye Kanombe, ajye mu bigo bya gisirikare, ariko ntabwo uzaba ufunze n'izindi nzira. We bafite za safe houses, hari abantu benshi bafite aho bashobora kujya gushimuta abantu bakabatsira mu nzego zitandukanye. Ariko reka kuvuga ngo DMI, igihe uri nk'utabaza cyane cyane uziko Croix Rouge, uziko inzego za société civile, uziko inzego zindi zitangazamakuru zikeneye kugira ngo zimenye ibyari byo, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bajye gukora interpretation ku bwabo bahe information yenda aho bashobora kuyikura. So ku bantu rero batabaza cyangwa bari abandika ngo umuntu yabuze ngo DMI zamutwaye, ntabwo DMI ishobora kuba ishimuta abantu bakeya mu Rwanda uyu munsi none ahubwo tuvuga kuruta abashimutwa na za police, inzego za police, abashimutwa n'inzego za civil intelligence, abashimutwa n'abari muri za special forces, murazizi ko zihari zirazurira amazu n'ibindi. Ibyo bintu byose mugomba kurekeraho kumva gusa ngo kubera ko hari abantu bavugije ihembe hariya bavuga ngo DMI ati nizo ngizo bahasige namwe bakabafunga, mukagarukiraho ngaho. Mube edike, mumenye yuko bimwe na bimwe babikora bafite izindi nyungu zabo, ariko inzego cyangwa se no gukingira n'ikiba abo bantu bamwe na bamwe, ariko abashimuta ntabwo ari DMI kuko nuko by'uburari abashimuta nizo nzego zose nababwiye.
Jonathan rero mujinya urwo rugambo rwose ni umuturage wari utabaje kuri agitaho ukavuzaga ko hari umuryango DMI yibasiye ko bamaze gushimuta abantu batari bakiya muri uwo muryango, noneho rero bavuze ngo re DMI urumva ko byabaye nka bya bindi ngo aho umubembe ari ntabwo baragatanu mbere nyuma yo kumutumikira abarabanze nyine amubwira ko ari umuginga, ko DMI atazi ariyo. Avuga ko ngo bagiye mu masomo ya Ngarambe na Musonera ngo ndetse na Rudasingwa, ariko gye ndumva barakabize kuko mu by'ukuri muri wowe na Rudasingwa muri mu banyigishije DMI nkayimenya, nanjye icyakora nkagenda ngasoma ibintu nakunda kwitaho cyane, ngasoma inyandiko zaba Lieutenant Ruyenzi wari wegereye cyane Kagame, wavuze byinshi cyane kuri we, ngasoma igitabo gikomeye cyane cya Abdul Ruzibiza nawe wari ubizi neza ibya DMI, kandi akaba yagiye avuga cyane uruhare rwa Kayumba Nyamwasa nka nimero ya kabiri. Ibyo byose rero Jonathan mwankangurira nangiye kubyiga, nubwo ari havuga ngo narabyigishije ariko wenda ubwo nanjye nabaye nk'undi uhamiriza neza nyine ngo akaba wenda yajya kwegera ababimwigishije. Jonathan ijambo ryawe ngaho subiza Escort Jean Paul turayishimye, uriho uvuga ibyo atazi mu by'ukuri no mu muti gusa.
Joseph wese nawe Jean Paul uramurenganya ukabyarawe, none se urabaza Jean Paul arasubiza ibya DMA yarabizi. Jean Paul nagiye mbigarukaho kenshi, ni umusirikare wamwe bitaga abasirikare bo mu Masaka ba nyuma y'intambara. Jean Paul yabaye Escort wa Kayumba muri icyo gihe. Ntabwo rero ibintu bya DMI mu by'ukuri abisobanukiwe nk'uko twagiye tubisobanura nk'abasirikare babibayemo ndetse nkuko wari umaze kubisobanura mu bijyanye n'igitabo cya Ruzibiza mu bijyanye n'inyandiko za Lieutenant Ruyenzi ndetse na Furuma ngira ngo Major Furuma bose hari n'abandi benshi ndetse na Marara yagiye asobanura byinshi kuri radio inyenyeri no mu nyandiko afite hari abasirikare benshi mu by'ukuri bazi neza imyubakire ya DMI. Jean Paul rero urumva we yananiwe no kwibohora ngo ave mu bwesikoti n'uyu munsi wa none aracyagowe cyane kuko Kayumba yakagombye kumuhamagara ahubwo akaba ari we yakagombye guhamagara Kayumba akabaza akaza kuri radio agasobanura DMI kuko niwe wayubatse wayubakanye na Kagame arayiyobora. Ubwicanyi bwose bwakozwe na Kagame na Kayumba nabo bakoreshaga akamenya neza uko DMI yari yubatse akamenya nyuma y'intambara uko DMI yubatswe uko Kayumba yavuye muri DMI akamujyana mu kubaka DMI muri gendarmerie akamenya departement zose uko Kayumba yagiye ategeka zari amashami ya DMI noneho akumva akanasoma kuko Jean Paul ni umunyabwe arasoma ndibaza ko atari umuswa ku buryo atasoma ngo asome iki gitabo cya Ruzibiza asome inyandiko za Lieutenant Ruyenzi asome n'ibya Major Furuma ndetse n'abandi bagiye batanga ubuhamya. Nagiye nsobanura inshuro nyinshi uko DMI yari yubatse mu gisirikare kuva muri section platoon company battalion uko byari byubatse ku buryo nasangaga abasirikare batagera no kuri 15 harimo DMI barenga babiri bagomba gutanga ubutumwa bikwere kuko igisirikare cyari cyubatswe muri DMI ku buryo bamenyaga n'uwitsamuye yitsamuye nabi cyangwa se witsamuye neza niba urupfu gapfa. Aha rero Jean Paul ikigaragara muri kiriya kiganiro cye nuko hari amarira y'abantu y'agahinda ko abantu basobanukiwe neza DMI uko iteye n'imikorere yayo. Ahubwo wakwibaza ute se ni iki gituma Jean Paul udasobanukiwe neza n'ibya DMI? Jean Paul yari umwana muto wabaga mu gikari kwa Kayumba ntabwo ibintu bya DMI n'iyo mikorere ya DMI ntayasobanukiwe na by'igisirikare ntabwo abisobanukiwe mu by'ukuri n'iyi mikorere ntayisobanukiwe gusa icyo yabashije
yahamagaye se byibuze niba Kayumba akomeje kugira ubwoba yahamagaye Rutayumba cyangwa se Micombero ko bo bakoze amahano yo bari muri DMI
nabo ntibatinyuka kubisobanura nk'uko bikwiriye kubera shebuje kubera n'ayo mahano bakoze nyine mu gihe bari muri DMI. Aha rero ni ikibabaje ni ikihe ikibabaje nuko ibyo Jean Paul yafashije Kayumba igihe bari yari escort we muri za 95 na 6 na 7 n'8 aho yamufashije mu kwica abagogwe bene wabo n'abanyamurenge no gusahura inka zabo ibiryo arabizi neza byabigizemo uruhare arabizi ariko uburyo system ya DMI yubatse muri kiriya gihugu niryo shami rigize igisirikare niryo shami rigize iperereza ryose niryo shami rigize police niryo shami rigize inzego zose zitwa ngo ni inzego z'umutekano byubakiye muri DMI. Kandi ikibigaragaza azarebe abari aba DMI kuva tukiri mu ntambara arebe na nyuma y'intambara arebe n'ubu ushinzwe police se ninde ni Dani Munyinya yasimbuye Rurayi bakoranaga aho naba DMI naba
byubatswe na Kayumba ajya muri gendarmerie ni wubatse ni kubona yaje guhinduka igipolisi
nibyo nyine nasobanuraga oya n'uyu munsi wa none polisi ihagarariwe nande ihagarariwe na Dani Munyuza Dani Munyuza niwe shami rikomeye ry'ubwicanyi Kayumba yakoreshaga akiri umukuru wa DMI nibo bagenda bizungurukaho izo departements zose zitwa ngo nize umutekano ngo ni inzego z'umutekano ni inzego za DMI zitwa amazina atandukanye ariko ni inzego za DMI kandi zikoramo abafite abari trained na DMI yabatraininze kuva kera kandi bagashyira mu bikorwa ibyo Kagame yifuza ko bijya mu bikorwa kandi Kagame abahitamo neza kuko azi neza abashyira mu bikorwa ubwicanyi bwose akeneye ko bujya mu bikorwa ari ubwica abasirikare ari ubwica abasivile byose afite uburyo yagiye ahitamo abahanga muri uko kwica ibyo rero Shebuja Kayumba arabizi cyane kuko ari we washyize mu bikorwa ubwicanyi bwose bwagiye bukorwa ari ubwakorewe abasirikare ba RPA mu gihe cy'intambara ari ubwakorewe abasivile arabizi neza ko wabishyize mu bikorwa ari ubwakorewe abasivile cyangwa se abahutu muri Kongo no muri no mu gihugu za gikongoro Gisenyi Ruhengeri Byumba ni Kayumba wabishyize mu bikorwa nene wari ubihagarariye ni iyihe mpamvu mbega Kayumba atinya kuza kuri radio gusobanura iki kintu cya DMI cyababereye umusaraba ariko nabonye na Kigali byarababereye umusaraba kuva aho dutangiye kubitangaza tubishyize hanze nabonye barahinduye n'izina Joseph wenda waza kunyunganira ukanagaragaza Jean Paul uyu n'abandi basirikare icyo bagiye bavuga kuri DMI uko iteye ite
urakoze cyane sinzi ko ibyo turi bubonere akanya tuzagashaka hagataho ngo reka dukomeze muri uko kuboroga tushyiraho undi mu muti witwa Ali Abdul Karim
nimumva abantu baza kuri opposition ari opposition baza batwita ngo turi DMI RNC bayita DMI ni kuki abanyarwanda bari buruhande rumwe niba stepping back bavuge bati ariko koko ibi ni ibiki so Serge abarimo kubaza bashobora kubura abayoboke bacu tutaregera ku communication ntabwo yegera ku bantu bose abanyarwanda baraba bayi turabizi cyane
urumva rero ko na Ali Abdul Karim nawe rwose hari ejo bundi ku itariki ya 27/7/2018 nuko kwashize amezi 5 gusa nawe yaravuga ati batwita DMI rwose ari wataka wari uruvuga yo mukanyu uti Kagame yahinduye izina rya DMI kuko nawe iyo tuyivuga ukwiri bimutera ikintu iwe yayise DID ngo ni Defense Intelligence Department kugira ngo ahindure iryo zina rya DMI iyo abonye izina yamaze kwandura ari igihe ashaka kurihindura nk'uko Tristar yahihindura akavuga ngo ni Kicho Ventures Limited na DMI rero ejo bundi mu kwa 7 Kagame yarayihinduye ayita DID reka kuba DMI ariko twa tuzakomeza DMI kuko nyine niyo ifite ayo mateka mabi kabone nubwo niyo DID izakomeza ari DMI ikora amahano ariko iyo DMI twe tuzayigumisha ukwiri gusa rero wifuza ko iryo zina rya DMI rizimangana nk'uko tumaze kubyumva ntabwo ari FPR DMI Kagame yonyine ni FPR DMI Kayumba kuko na iryo zina ribakora hano biba nka bya bindi nyine ngo kuvuge kunegura umuzimu mu ndaro cyangwa se kubara gatanu ahari umunyabibembe reka twumve gatoya aho Ali Abdul Karim ukunda kwibagirwa nibyo yavuze cyangwa se ni uwavugira nawe yaneguye ko Kagame ngo yahinduye izina rya DMI atazi ku byo bintu byafashaga na Kayumba ajya mwasa reka tumyumve gato
Kagame amaze kugaragara ari kuri stress niyo mubona rwo kugwana biriya bintu n'ubwo ndo bya gisirikare za FIBU ziriya zibiriya wabu ikiganiro wagize ninjoro yahinduye DMI no kugira ngo rya zina rya DMI ase nk'uryunyo nk'uryoza nk'uryuhagira akita ikindi kintu ariko ntago bimuvanaho iryo zina ntago bihindure icyo kintu ubwo yahindura personnel imikorere yaryo ntago ishobora guhinduka byaranduye
ibyo rero ari yavugaga ni ukuri gusa yibagiye gusa ko iryo zina rya DMI riri no ku ruhu ryanumase no ku ruhu rwayishinze nyine wakurikiraga Kagame mu bintu byose agakora mabi kubera ko ibyo wahoze unsaba ngo uko imiterere ya DMI n'uwari uyiri ku isonga nk'uko baruzibiza ndetse na Ruyenzi babivugaho bati Kagame yahisemo abantu bamwumvira kandi bafite ubugome nawe bumushimisha nawe umurenze ubugome ariko yavuze ati abagome bakomeye nubwo akayumba hejuru ku isonga ati rwose ati umushinze DMI yayikoresha neza ibyo nifuza kandi koko niko byagenze kugeza igihe bapfiriye bapfuye ibintu by'ibyibano muri Congo n'ibindi byo mu miryango yabo bagatandukane ko badatandukanijwe no kwanga ubugome kuko bose barabuhuje ni abagome kimwe rero umaze kumva izo clip ebyiri umaze kumvaho na kuri ya tariki ya 20 z'ukwa karindwi hashize amezi atanu mugenzi wacu Ali Abdulkarim aboroga nawe kimwe na n'undi mugenzi wacu Jean Paul Turashimye ndetse akagerekaho no kuvuga kuri iyo tariki ko nubwo bwose bahinduye izina rya DMI aho uragira icyo ubivugaho nubwo yahinduye iryo zina ariko ngo amabi yayo ngo ntazibagirana akibagirwa ko ayo mabi ari ku ruhu no ku gahanga no ku maso no ku mboni no ku bintu byose bya Sebuja Kayumba Nyamwasa reka rero ngufungurire mikoro nanone Jonathan mikoro ndabona ikifungurira irafunguye Jonathan ijambo ni ryawe mikoro irafunguye ubanza wavuyeho reka ndebe neza ubanza wavuyeho reka nongere gato Jonathan none uranyumva neza
ndakumva neza ntabwo nakumvaga nari navuyeho
wari wavuyeho nabibonye ngira ngo wumvise izo clip zombi za mugenzi wacu Ali Abdulkarim
nawe nazumvise nyuma nahise mvaho sinakurikiye ibyo wavuze nyuma yaho
yego navuze ko nyine nawe yatatse kimwe na Jean Paul Turashimye ariko akanageza ngo aho akavuga ngo DMI ngo bahinduye izina ryayo ngo ariko amahano yakoze ngo ntazava kuri Kagame ngo uko yagira kose yibagirwa ko na Kayumba ruko
nicyo mukundi uretse gusa ko ubundi ni umunyabwoba mu guhuzagurika kwe hari igihe agira atyo akavuga ibintu akibagirwa ko yavuze ibindi noneho akumva ko DMI ari Kagame gusa nibuke Shebuja wayo kuva mu ntambara y'inkotanyi turwana kugeza intambara irangiye no kugeza ava mu bijyanye n'ibya gisirikare bamugira ambasaderi aho hose arabyirengagiza cyangwa se aba yabyibagiwe cyangwa se kubera gutinya Shebuja aba yabapakiye ibyo bagomba kuvuga ariko akageza hagacikwa DMI rero ni umusaraba ukomeye kuko DMI muri Joseph uranyumva Joseph
ndakumva neza
DMI ni umusaraba ukomeye cyane cyane ku basirikare babaye mu gisirikare muri kiriya gihe cya ziriya ntambara barayizi cyane uburyo DMI n'ishami rifite ubukana buteye ubwoba ari nabwo abanyarwanda babona ubu ngubu mu bwicanyi bukorwa niko byari bimeze kuva 90 abantu rero ntabwo basobanukirwa neza bumva DMI bakagira ngo wenda ni ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare. Rekada ni nacyo nakubwiraga ngo wenda tugaruke ku nyandiko cyane cyane ya Loise Ruyenzi aho yanditse yasohoye mu mwaka wa 2004 ngira ngo ku gice cyayo cya 9 aho ubwe yagiye asobanura DMI mu by'ukuri nk'umuntu wari hafi mu bacunga Kagame uburyo yasobanuye urwo rwego rwa DMI urwo arirwo aho avuga ngo izo nzego ngo DMI ngo izo nzego ziperereza mu by'ukuri ntabwo zikora akazi k'iperereza rya gisirikare nk'uko byitwa ahubwo n'uduco twabicanye kabuhariwe Paul Kagame yashyiriyeho ku mibare ihanitse ku buryo baberaho kwica nawe agategekera muri ayo maraso ku gice cya 21 cy'iyo nyandiko ye ya Loise Ruyenzi naho aragira ati urusha abandi kwica benshi kandi akanazimiza imirambo uwo bidatinze aba yabaye generali cyangwa koloneli manuka kugera kuri 22 aho avuga ngo General Major Paul Kagame ngo yisangije wenyine ngira ngo ku isi uko igisirikare cyose yagihinduye ba maneko ngo iyo hazwi 5 haba hari abandi nka 20 batazwi kandi bose bafite inzira ziciye ahandi bakamugezaho amakuru ni umunyamayeri avanze n'ubugome buhanitse ntabwo amayeri ye ajya ashira agakomeza avuga uko abasirikare yagiye ahitamo abasirikare atoranije babahanga mu bwicanyi kandi akabikora akoresheje imibare ye ku buryo hafi abasirikare bo muri DMI bagiye muri ibyo bikorwa yabahindiye bose abicanyi anagezaho avuga ati ku buryo nta n'ushobora kumuvaho kuko aho bajya hose batabwa muri yombi agakomeza avuga ko Kagame ari intabikangwa nta mpungenge agira mu buzima bwe akora icyo ashatse akanerura akishongora cyane agasuzugura abantu kandi imbere ye benshi abita abaginga donc ni ukuvuga ngo ibicucu mu kazi ke ngo ntanaryama ni umuntu uhora uryama amasaha make ubundi akabaho ategereje amakuru y'ubwicanyi simusiga ahangaha iyo ni inyandiko ya Ruyenzi aha rero naho nuko tudafite wenda umwanya uhagije ugiye nko muri iki gitabo cya Ruzibiza we agenda atanga n'amazina akavuga uko Kayumba yubatswe na Kagame akamushyiraho amucaguye nk'umuhanga w'umwicanyi ruharwa azi neza ko azashyira mu bikorwa ibintu byose azakenera kandi koko yanabishyize mu bikorwa noneho waza hano ku bya Major Alphonse Furuma aho yerekana uburyo byari biteguye mu buryo ihotorwa byari byarizwe neza mu buryo bwo kurimbura abahutu nk'uko nagiye mbitangaza mu bantu bazaga muri military training cyangwa se mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare icyabanje na Kivara kiza kuba Gishuro Karama kiza kuba Gabiro kiza kuba Gashora na Gako aha hose abana b'abahutu bagiye baza cyangwa se na mbere abana bazaga b'abatutsi bavuye i Rwanda batari bakunzwe bavugaga ko turi abahutu abagiye bakira ubu bwicanyi n'inkirirato ibi byose byagiye bishyirwa mu bikorwa kugenda bishyirwa mu bikorwa n'ubwicanyi bwa DMI kuko niyo yakoraga izi operation mu buryo buhanitse kandi bakamakinga sure ko batsembatsembye aho bifuza gutsemba cyane cyane Furuma we avuga muri ibi bice bya ibyo twabanje kurwaniramo bya Muvumba, Ngarama, Bwisige, Kiyombe, Mukarange, Cyumba, Kibari, Kivuye, Cyungo, Kinigi, Butaro, Cyeru na Nyamugari. Aya na ma komine ya Byumba na Ruhengeri. Ariko niko byagiye bikorwa kuva dufasha igihugu kugenda kugera ku Gikongoro, Ruhengeri, Gisenyi, Cyangugu, Byumba. Ibi ni ibikorwa bya DMI. Rero tugarutse kuri iki kibazo cya Jean Paul. Jean Paul hari aho ngera nkibaza niba ahubwo mu by'ukuri ari muzima. Umuntu w'umugabo wubatse ufite umuryango aguma kuba mu bitekerezo bya escort akoreshejwe na Kayumba wigaramiye hariya, wakoze ayo marorerwa y'ubwicanyi, akigaramira agaceceka, akabwira Jean Paul ati genda uvuge ibya DMI. Arayivuga sarayizi. Kubera iki Kayumba atinya kuza gusobanura nk'iki kibazo cya DMI? Kwari ryo shingiro ry'ubwicanyi bwose. Umusirikare wese Joseph wabaza mu basirikare ba kera, yewe n'abubu barayizi, abashaka kuvugisha ukuri barayizi. Bagusobanurira ko igisirikare cyose yacyubatse muri DMI, ku buryo usanga kuva muri section hari y'abasirikare batagera kuri 20 hari DMI barenga 3. Aho nicyo kikwereka systeme yayo ukuntu iteye. Nibyo bagerageje kubaka muri iriya mitwe wumva izo za daso n'ibindi, niyo mitwe ya DMI, niyo kuneka abaturage, niyo kuneka abacuruza udutaro, niyo kubajujubya, nicyo kintu ibereyeho. Ariko noneho bikagenda bigira amazina atandukanye. Joseph ngira ngo hari wenda mvuze byinshi wa
urakoze DMI hose mu bamotari, mu baturage, ahantu hose hari umunyarwanda DMI irahari rwose. Jean Paul turayishimye, nareke kujijisha rwose, niba ukuri kumubabaza nako azakugira ku mugani wa Ali Abdul Karim, iyo yibagiwe ku mugani we yibagiwe uri buvuze ati
Kagame haraho umuntu usavuga ngo Joseph uranyumva ngo DMI ngo yakoze ngo ibi bikorwa ngo igihe yari under Jacques Nziza yari number 3 kuri Kayumba.
Yego.
Ibyo rero ntashobora kubivuga. Aba bagacinya ni abahungu ba Kayumba, aba ba Joseph nakubwiye, Joseph yari escort wanjye muri training wing, naramwigishije. Aba bana bose bahise babatwara mu DMI barangije imyitozo ya gisirikare, baragenda babatoza kwica. Bari bayobowe na Dani Munyuza.
Yego.
Ubu bwicanyi bwose Jean Paul yaravuga none se Jacques Nziza yasimbuye nde?
yavuze ngo Kagame ari kuri stress, nkaho Kayumba atari kuri stress. Reka twumve ukuntu ngo
yikoroze
kuri iyo tariki ya 20.
Iyo byose bafite amahirwe bibwira ikiba igishekeje gusa nuko bibwira ngo kubera ko abafaransa bafunze dosiye y'indege ngo bw'icyaha cyo kurasa indege no kwica abaturage wenda cyabavuyeho, ntabwo bishoboka.
Nibishoboka
abahaye ubunane bwo bw'akanya gato, ariko iki cyaha tuzakibakurikiranaho kugeza bashyikirijwe inkiko.
Niko biri. Reka twumve ahantu handi ari nawe tukimuriho ahavuga nyine ngo bari mu ikorosi rikomeye, bari kuri yo stress ku mugani nyine, niyo mpamvu wumva ariho aburo.
Kandi ushinzwe communication abasomana, ni impamvu ibyo bintu bimwe tutabikomunikatinga, nawe wabivuze ushinzwe radio, impamvu witonda na uwo mobilization arababwiye niko ariyo gahunda yacu. Dufite gahunda karimo uje barabibabwiye ati mwihangane, turi mu korosi ariko turi korosi tugomba kuvamo mu buryo buri smart, ariko tukayivamo dutsinze. Intsinzi iri ku ruhande rwacu, Imana iri ku ruhande rwacu. Ahasigaye mwakoze cyane, abatanga ibiganiro byose turabashimira. nongere nshimire Professor Charles Kambanda ku kiganiro kiza yatanze n'abandi bagenzi bacu na Rutayombwa, nibyo ntagatinye yuko ngo bamuvuze ngo atinye kuza ajyaza atanga ibiganiro iri radio.
Urakoze cyane
avuga kabishwa abafite umurongo agendera. Urakoze cyane
Jonathan, ngo Rutayomba ntakagira ubwoba bwo kuza kuri radio.
Ariko
ubundi niwe wagombye kuza gusobanura ibya DMI dore ko yanayikozemo cyane, yakoze n'amahano yayo cyane. We ni
ariko dike cyangwa ari urumva we araboroga afite impumu arahagira aratabaza ati rwose turi nubwo turi mu ikorosi rikomeye tuzarivamo, ati Imana iri ku ruhande. None z'Imana iba ku ruhande rw'abagizi ba nabi.
Imibyabi
n'umujura yiba umuntu agatwara amafaranga yabona batamufasha, ati Imana iramfashe ntibamfashe kandi yibye. Urumva naho Rutayomba se Rutayomba aratinya se Rutayomba nuko icyo atinya arakizi kwewe yakoranye na Kayumba bya hafi yishe abantu bitangaje cyane cyane mu gice cya Byumba
no muri
bari bafatanije na Dani Munyuza, ibyo arabizi. Bumvise naho yivuguruza yavuguruza Shebuja, aho Shebuja yashatse wabonye ukuntu Shebuja Kayumba yagumije kugenda ahunga ko yayoboye DMI akageraho yitirira batayo atayoboye, none Scott yari aza akamuvuguruza aho. Rero niho ubona
reka tuze twumve Rutayomba mu kazi ka DMI ibyo bakoraga muri Giti. Uribuka ko Kayumba yavuze ngo yamuragize se bushumba ngo bityo ngo kuba natarije se bushumba ngo nuvuga ko atishe Abanyarwanda ibyo twaje kumukura.
Ariko Rutayomba hari naho yigeze kuvuga ko bakosoye Abahutu muri Kongo
cyane
sinzi niba ubyibuka, hari aho yigeze kubivuga. We hari ibyo ageze hakemera akavuga akaba
reka mbanze shyireho ibya Giti, wenda n'ibyo byo muri Kongo havuga ko ngo bakoseye Abahutu, nabyo ndaza kubishyiraho. Urumva rero ko yageze kuri radio ari ibyo munyobyobera, nubwo yatozwe kubeshya ari ibimugora, afite impamvu zo gutinya radio, ntabwo ari igicucu. Reka twumve ukuntu avuga nyine.
Teogene, Meja Teogene, Sebushumba yaziraga iki gufata agafungwa agenda yimurwa aho ngaho, kuko ni akantu gashya ushyizemo, twahita twibaza impamvu yafungwaga kandi nta n'abatutsi baguye muri Giti?
Yafungwaga kubera ko yari umuyobozi wo kwa Habyarimana. Hari ikindi ko bumva ubwo urumva ikindi yafungiye kugari
burya Emmanuel abasirikare n'abasirikare ati yaziraga kurongo Habyarimana nta kindi. Na Toshene waduhamagaye komeza ijambo ryawe.
None se urumva ko inkotanyi zageze hariya nta kintu kiraba, wumva wowe yaba yarafungiye ko se yanyereje imitungo ko yakoze iki ko yari umuyobozi gusa nta kindi? Harindi kosa yari afite yewe numva ariyo yafungiye ngo nta kindi, yewe numva ubwanjye niko mbitegereje ubwo mubiseka, ariko niko byari bimeze. Ikindi seri ariko ni ikintu abantu kuriye kuri kuzamenya buriya mujya mumenye neza yuko kiri no mu gihe cy'icyunamo bayize tunabivuga, abatutsi bapfuye bazira ubusa kuko ntacyo bari bakoze, bararenganye cyane. Ariko abantu bibagirwa yuko inkotanyi 99% n'ibice 99% ku ijana bari abatutsi, kandi muri abo ngabo 80% bari abasirikare bari baravuye mu Rwanda. Ubwo ngubu hari mwumva abantu bumva aba bahutu bihumbaga ngo bisha abantu baza abatutsi nabo bafashe ubutegetsi baraje barabarege ngo thank you mwakoze neza reka da ni uko tuvuga nk'iyo abatutsi bica bari kwica abahutu noneho abahutu bakaba ari bafata leta bari kugera bari byari kugera gute ahubwo ngiye mbona hari ikintu ngiye ntandukanaho n'abandi bantu buriya mbona abahutu bakwiye kuzagorora Kagame kuko buriya Kagame hari ikintu yafashije abahutu nubu baracya kibafata hari ikintu yakore ese buriya Kagame yataza ko ari umuperezida w'imbwa wikunda w'umuswa akaba perezida mwiza ubungubu ugira ngo ubungubu abanyarwanda bafite amahoro batuje abahutu bose bari mu gihugu ariko bumva neza yuko abanyarwanda bangana kandi nta n'umwe akwiye kwicunga nta n'umwe akwiye gupfa
Jonathan aho ngaho turi ku mu kwa kane tariki ya 12 z'umwaka 2018 hashize amezi 8 urumva ukuntu abaterozi n'ibindi basekaga ayo mahano ya Rutayomba ijambo ni ryako
yagahoma munwa ariko ugize neza kubigarura kuko abanyarwanda baba bakwiye kumenya ukuri mu by'ukuri urumva ariko ukuntu anishongora no kuvuga ati Kagame yahemukiye abatutsi ubundi twagombye kuba twarisha abahutu tukabamara noneho hakaba hari amahoro ni nko kuvuga ngo yahemukiye abatutsi ikindi ari anabeshya cyangwa se yirengagiza aho avuga ngo 80% by'igisirikare cya APR ngo bari abana b'abatutsi bavuye mu Rwanda icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa
ashaka gusiga ubwikanyi
bavuye mu Rwanda nta nubwo sinzi niba harimo n'abasirikare bagera ku 100 harimo byibuze na company imwe yabo basirikare abenshi barabishe abaje mu gisirikare benshi barabishe aho ni muri yambugo ya DMA yari DMA ya Kayumba na Kagame bashaka kwikuraho ibyaha by'uburyo batsembye abahutu mu Rwanda bakabyitirira ngo nabacika cumu bari mu gisirikare cyangwa barokotse bisha abahutu ngo bihorera kandi ni ukubeshya kwica abahutu cyangwa se kwica n'abana bavuye i Rwanda ni ibintu byatangiriye muri training wing bagenda bica uko intambara yagiye iba Byumba Ruhengeri Umutara bagendaga babatsemba ntaho bihuriye n'abana kuvuga ngo 80% bari abana bavuye mu Rwanda nta n'isoni afite ibyo rero ni ubutumwa bwa shebuja ikindi cya kabiri kinakwereka ko aya bari serije ari nabo bari bari kumwe baratinyuka bagaseka mu bintu by'amagambo ateye ubwoba nka kuriya y'ubwicanyi sebushumba bamuhoraga ko ari kwabyara Imana gusa ikigaragara neza ni uko anyuranije na shebuja Kayumba we kuko avuga ko ngo bamufashe neza nta n'uwamufunze ngo ukumva ni message ebyiri zinyuranye kandi umwe yari shebuja wundi aha rero message dushaka gutanga gusa ni ukugira ngo abantu basobanukirwe neza tugarutse kuri cya kintu cya DMI n'ubwicanyi bwayo nibyo bagiye bakora cyane ko uyu Rutayomba yari escort wa Kayumba yari we wari head wa DMI akakurikirwa na ba Steven Barinda ba Jacques Nziza ba Rwahama Jackson ba Dani Munyuza ba Kiboko n'abandi benshi bagiye bakora ayo marorerwa ni nabo abenshi bakiyakura n'uyu munsi wa none aha rero ni byiza kugira ngo abakunzi bacu basobanukirwe neza ko iyo tuvuze ngo DMI Kagame cyangwa se DMI Kayumba nuko imikorere ari imwe Kayumba ntafite ubushobozi bw'uko yagira uwo yica ubu ngubu ariko uburozi bwa DMI ibigisha muri opposition ni agahoma munwa niyo mpamvu tubyamagana cyane cyane wumva nk'ama escort aza gutinyuka kuvuga ngo DMI ngo turabivuga ngo abantu bakayifata gutyo ngo kandi ntabwo ariyo yica ubwo abanyarwanda bazisobanurire bazana baze Jean Paul uwica ninde iyo bavuze polisi bakavuga Dani Munyuza
yego kandi banakorana n'abasivile DMI nakorana n'abasivile iri hose ahantu hose deka
ibyago kubeshwa sinaza ni ngorane byatumye mu mutwe we hazezengera ntashobora kwibohora kandi akavuga ngo arashaka kubohora abanyarwanda yarananiwe no kwibohora kuri kabutindi ya yumwicanye
hari ukuntu ari abona ba escort nimbona kanye ndaza kubusubizaho burya hari rwose hari ukuntu nje nkunda ukuntu ajya acikwa akavuga ukuri reka twongere twumve Rutayomba nyine bimwahoza avuga ko abahutu ngo bakosowe muri Congo aho Kayumba bishya kandi bose bari bahari ari Rutayomba bari bahari bica abahutu ari Kayumba niwe wari ubiyoboye ariko reka twumve Rutayomba nyine
ntambara y'abacengezi reka nyine bakubwira gatoya kuko ndayizi nayibayemo ya ntambara ikintu cya mbere cyabaye iriya ntambara yabayeho nyuma y'isenywa ry'amakambi y'impunzi yari muri Congo kuko amakambi y'impunzi yasenywe muri 1996 icyo gihe amakambi yarasenywe ya Kibumba na ziriya nkambi zari ziri ruguru gatoya ahagana za
Mugunga Katare izo zose
na Kahino na Katare na Kibumba zose zaragiye zijya Mugunga hari abasirikare benshi hari abanyarwanda benshi mu gikuru rero inkambi ya Mugunga rero nayo isenywe abasirikare baravuga ngo abantu bashaka gusubira mu Rwanda nimufate umuhanda musubireyo abashaka kudukurikira ukomeza urugamba muzamuke imisozi ya Masisi na saa cyari za saa abanyarwanda benshi bafata inzira bagaruka mu Rwanda abagaruka mu Rwanda buriya imbizi yewe ntabwo mbizi cyane ariko ndi sire yuko rimwe barambutse bajya mu Rwanda nta kibazo bagize niba harimo bari barakoze jenoside bagafungwa birashoboka ariko ntabwo bigeze bambuka ngo leta ibice no abakurikiye rero abakurikiye umwanzi abo bo babonye isomo kuko bajyanye n'abasirikare inkotanyi zirabakurikira zibarasana n'abasirikare uwo zifashe zikamurasa uwo zitafashe hari mu mashyamba nta tegeko rihari nta rugero ibyo ngibyo byo ibyo ribarwa riraye abantu bahungiye Congo bagakomeza bajyanye na XFR abo ngabo ntabwo navuga ibyabo byabaye bibi byari kuba byiza iyo bataha bagasubira mu Rwanda ariko abakurikiye XFR bagize ibyabo cyane nyuma rero muri 1990
ati Rutayomba ati abakurikiye les XFR barakosowe nk'aho ayo masasu babamishagiragaho yatumaga umuntu amenye yajya reka twumve gatoya aho Kayumba nyamwasaro ubiyoboye abeshya ko ngo icyo gihe ari umujede twumvise Colonel Ndenge inka avuga rwose ko yarabiyoboye neza cyane ati ahubwo ati twabimenye dutinze reka ntiturubone umwanya wo kumwumva ariko twumva aho Kayumba ahubwo ariho abeshya kuri mikoro ya radio twashinze bashinze nyine umumoti Serge umufasha mu kubeshya
basenya amakambi yo muri Congo ntabwo narinyeri
ntabwo ari hari video ikunda kugaragara kuri Al Jazeera cyangwa abantu bashyize ku mbuga za internet ndakeka ari mwaka w'1998 aho wasobanuraga option leta yari ifite zo gukemura kiriya kibazo cy'impunzi ari n'ahantu bahera bashinga bavuga bati ni jenerali Kayumba Nyamwasa wasenye inkambi
iriya video ndibwira ko wayikoze muri 1998 kandi ntambara zabaye muri 1996 icyo gihe njye nibwo nanki ba chief of staff wa ami niba uzi neza uko ibintu byari bimeze muri 1994 njye nari muri gendarmerie ndi wungirije umukuru wa gendarmerie wa muri 1994 kugera mu kwezi kwa mbere 1998 iriya video rero ibambazaga ndi Kigali ndi chief of staff usobanura ibyabaye kuvuga ko hari uburyo butatu uko ziyankambi zagomba kurangira icyambere uko abanyarwanda bagomba gutaha ku buryo bushingiye ku mahoro icyakabiri mvuga ko international community yari ikwiye kubacyura mba gatatu bwabaye impa uburyo bw'intambara kandi iyo ntambara atari yo twifuzaga ukurikiye video ndibwira ngo nicyo nikivuga maze rero nasobanuraga uburyo kw'intambara byagenze k'umuntu wari umugabo w'ingabo icyo gihe ariko udasobanura ko ari njye wari ubirimo nicyo byasobanuraga
wenda kugira ngo turangize kino kibazo kuko ni nacyo
kinyoma cyuzuye aho ngaho turi ku itariki ya 26 z'ukwa 8 2014 aho abateruzi b'ibindi bari batangiye kampanye yo guhanaguraho Kayumba ibyaha ngo kugira ngo azabageze mu Rwanda bafatanyije na FDL eka dukomeze twumve noneho nyuma tumaze gutanana naho aho yongera guhakana ko
uti ntaho bari babigeze ariko se niba atari ivanga wigeze urwana mu ntambara zo muri Kongo
miri 96 basenya makambi yo muri Kongo ntabwo narinyeri
Jonathan aho ngaho urumva nyine Rutayomba wa Rescott wa Kayumba ari namufasha rwose muri ubwo bwicanyi haba mu Rwanda haba muri Kongo ati abahutu barakosowe Kayumba ati sinari nanahari ijambo ni ryawe Jonathan ariko tugana ku musozo tugana ku musozo twihuta twihuta ijambo rigufi
bebe nta kintu nongeraho kuko Kayumba ni ikigwari ni umwicanyi ni n'umunyabwoba wae arahakana ibintu bidahakanika arahakana ibintu yayoboye ubwa mbere ngo ntashobora kwemerana n'imyanya yagize mu buyobozi aho abesha akajya kubesha ngo yayoboye batayo ya 21 kandi yari umuyobozi mukuru wa DMI aho ajya kubesha akavuga ngo ntiyagiye muri Kongo noneho kandi yarangiza ngo yari muri gendarmerie nibyo koko yari muri gendarmerie ariko niwe wagiye muri Kongo
yego
ahubwo wanakwibaza utese ni gute ahubwo kuki yagiye muri Kongo yari muri gendarmerie muri ya system ya DMI Kayumba cyangwa se Kagame bagiye bakoresha mu buryo buhishe ku buryo n'abari abahutu bari bari babasirikare bari baragiye baraje mu gisirikare cy'inkotanyi intambara irangiye bagira ngo barashaka gukina ibintu mu buryo ntabwo bari bazi system ukuntu iteye ni nayo mpamvu aho wumvise ndenge nka bivuga nta ntibigeze bamenya ko Kayumba yagiye babimenye nyuma babibwirwa n'abandi ko ari wuriya rwana ariko urumva kubera ubugwari n'amaraso y'abantu ati ntabwo nigeze njya muri Kongo aho rero ni ibintu by'agahomamunwa mu by'ukuri abantu bakwiye gusobanukirwa ahubwo ari Jean Paul ari na Serge ari na Ari cyangwa Cedric bazahamagare Kayumba bamwinginge bati wokabyarawe ko iki kibazo cya DMI n'izi ntambara ko ari wowe wayoboye DMI ukaba ufite wari uri na general ufite ubuhanga buhanitse mu gisirikare no muri intelligence ibi bintu byagenze bite ibi bintu aba bantu bavuga nibyo sibyo ayese ibi bintu byanditswe na maraporo ya Roni na maraporo ya ba Garson na nabandi bagiye bakora amaraporo mu buryo butandukanye no birabeshya ese ukuri ko ibi bintu nukuye nibuze ngo aza akora ikiganiro kuri radio itako cyangwa ku yindi radio iyo ari yo yose ariko ntiyabishobora kuko ni ikigwari yamenye amaraso y'abantu none arashaka ngo abacitse kuri icumu baba aribo bamufasha gusubira kujya kumena andi maraso naho Rutayomba we we nta ageze aho nyine akabivuga ati twarabakosoye barabakosoye nyine barabishe avuga ati abayikurikiye abasirikare twabicanye n'abasirikare nabo twafataga abasirikare barabicaga urumva arabisobanura ntacyo ahisha kandi Rutayomba yari Scott wa Kayumba urumva rero mu by'ukuri ntabwo nagira ibirenze ibyo twabivuze inshuro nyinshi kandi abantu bagiye babisoma ikigaragara gusa nuko uyu munsi wa none bagikirana bigatuma batugarura muno mu byo twarangije kuganiraho cyane cyane aho Jean Paul avuga ngo ntabwo DMI yica hari inzego nyinshi zica uyo bakayibeshya
ngo dima yahubwo urwose ahubwo umuntu yavuga kwitita niko avuga niko urumva
uramurengera
abantu ikiganiro kibaye kirekire kurusha uko twa twagiteganyije twibutse ko mu tuntu tundi two kuri uno munsi usoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twavuze ku makuru anyuranye tugasoma itangazo ryo kwifuriza umwaka mushya muhire abarwanashyaka bacu n'abanyarwanda bandi ndetse n'abakunzi b'u Rwanda. Itangazo ryasinywe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ibyo twibutse ko twaganiye ku nkuru zinyuranye ku Burundi, kuri Congo, ku kagambane ka Macron, kandi rero tuza no kureba ukuntu bagenzi bacu bahamwe n'uko tumaze kwigisha abaturage bakaba barayifashe ububi imiterere ya FPR-DMI ndetse n'ububi bwayo. Ariko ibyo bintu bikaba bimaze kuba rya ku buryo twumvise aho Jean Paul turayishimye ejo bundi kuwa gatanu yavuze rwose ko ngo abantu ngo bamaze gufata ibyacu bikaba bimubabaje cyane. Tuza no gushyiraho aho mugenzi we umumutsi mugenzi we nawe washigajwe mu mateka ko bose n'abasigaye inyuma n'amateka. Tuza gushyiraho Ali Abdulkarim aho avuga nyine ati rwose batwita DMI batwita DMI muri DMI nyine muzaze musobanure muzane cyane cyane Kanywa Musayi Toyce wa Kagame ariwe Kayumba Nyamwasa aze aba ari usobanura cyangwa se yaba atabonetse agasobanura abandi bicanyi bakoranaga muri DMI ni ukuvuga nka ba Micombero na ba Rutayomba. Naho mwebwe muvuga n'ibyo mutazi rwose tusaba ko ababizi aribo bagombye kuza bakabivuga. Naho kuvuga ngo Musonera ngo Theogene bavuga ibyo bazi kuko barabibarusha kandi bo bakaba bafite intwari ikomeye cyane, bafite ukwemera, bafite gushyira imbere ukuri ibyo mutagira mwebwe. Jonathan iyo wigeze kumbwira uti Ali Abdulkarim ajya avuga ko ba escort nyine batajya ba ubwonko bwabo buba bwarononekaye, reka mba ariko ngushyireho kanyuma noneho ufate ijambo rwose neza usezera wongera kwifuriza bagenzi bacu umunsi mukuru mwiza. Reka nshyiraho ko ka escort tuba ariko duherukana n'ufate ijambo usezere Jonathan.
Jean Paul tugomba abantu kureba ngo iyo umuntu wabaye escort umujurite minisita ko escort aguma ari escort akubera tumujyanama umuntu wari escort wawe abajyanama bari babuze. Ibi ni ibintu nshaka ngo tuzajye dutandukanya tubirebe. Biriya ni gahunda ya Kagame yayikoze abishaka agira abana abo ba escort be arabatwininga abaribo bakuri b'ingabo ubungubu abaribo b'abaminisita ba defensi abaribo b'abajyanama be nibo bica bagakiza kuko baracyari amayisikotiye ubwenge bwabo yarabakoronze. Ntabwo rero ushobora kumwe ikizampu ngo bareba n'abatamuhaye ubwenge ntabwo bashobora kumuha kuko bamureba nk'imana yabo yabakubise iki abakubita amakofi abagira ibiki nibyo bamenyere n'ubu aracyabakubita ntabundi buzima abantu.
Jonathan ubwo ari havuga kandi escort Jean Paul
n'ibyo wa Jean Paul bamenyereye
yari mwibutse amateka ye sezera ko mbanze ngushimire cyane
komeza
oya sezera twarengeje cyane.
Urakoze cyane Bwana Joseph, reka nanjye ngushimire iki kiganiro cyiza wabashije gutegura gisoza umwaka, kandi nshimire abakunzi bacu badukurikiye. Icyo nshaka gusorezaho gusa ni ukugira ngo nifurize abanyarwanda bose nanone umwaka mushya w'amuhire wa 2019 tugiye kwinjiramo, mbifuriza no gusoza uyu nguyu mu mahoro. Ikindi na message nshaka guha abantu iri muri opposition bose nuko mu byukuri bakwiye guhagarara kukuri n'ukwemera kwabo, badakwiye kubimbata za bamwe mu bagize opposition nka FPR DMA Kayumba n'abayihetse, bakwiye gufasha hasi bakava mu mujishi bakibohora, kuko ntabwo babohora abanyarwanda kandi nabo ubwabo baboshye. Nibabanze bibohore iyo ngoyi, bibohore mu bitekerezo, babashe gutekereza neza. Noneho uyu mwaka wa 2019 uzabe umwaka wo kuvugisha ukuri no gushyira hamwe no kurwana urugamba rushingiye ku kuri ruzakiza abanyarwanda. Abandi mpa message nanone na bamwe muri MRNDCD, abenshi biyita imfubyi za Habyarimana ariko bakaba bahetse uwamwishe, nibafashe umujishi hasi bibohore mu mutwe, baze bavugisha ukuri ku byabaye kuri genocide yakorewe Abatutsi, banemere na genocide yakorewe Abahutu, cyane cyane ko bene wabo abenshi muri bo bayikorewe, ariko bakaba batinya no kubyemera kubera guheka Kayumba n'abambaribe. Nkaba ndangije rero mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana mu gusoza umwaka no gutangira undi mu mahoro n'imiryango yanyu. Murakoze.
Nawe umwaka mushya muhire Jonathan, kandi urakoze kwibutsa abashigajwe inyuma n'amateka bo muri MRNDCD zinyuranye na muri FPR DMA Kayumba, kugira ngo uno mwaka rwose bawugire umwaka wo kwibohora. Mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, Imana ibakomereze.
Makamurire, bonane, tumi puri, makamurire, bonane, tumi puri, makamurire, bonane.